magaalada melbourne ee gobolka victoria ee dalka australia ayaa kiiskii ugu horeeyey ee covid 19 laga helay muddo ka badan 2 bilood iyadoo qofka laga helay uu degan yahay xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay warbixintan waxaa melbourne kasoo diray wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo
waa kiiskii ugu horeeyey ee laga diiwaangeliyey magaalada melbourne ee gobolkan victoria muddo ka badan 2 bilood oo xiriir ah oo aan wax kiis covid 19 aan laga helin gobolkan haddaba arrintan ayaa timid kadib markii qof soo guryo noqday weliba dhammaystay xilligii karantiilka ee 14-ka cisho ay dowladdu u qoondaysay in caabuqii laga helo waa kan guddoomiye faarax maxamuud warsame oo iga warramaya
ku maasan tahay walaal baafo haddii aan kaaga waramo waxa ka soo kordhay xanuunkan covid 19 ee gobolkan victoria waxaa xanuunka laga helay nin dhalinyaro ah oo dalkan ku soo noqday bishii lasoo dhaafay wuxuuna ninkaasi karantiilka ku qaatay gobolka la yiraahdo South Australia ama state-ka South Australia laakiin wuxuu gobolkan Victoria usoo gudbay 4-tii bishan May waxa sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay symptoms-ka ama astaamaha xanuunkan lagu arkay qofkaasi 8-tii bishan shalay ayaana baaris laga qaaday maantana waa laga helay
waa maxay marka tallaabada xigta ee dowladda victoria laga filan karo kiiskan la helay kadib
dowladdu weli ma sheegin wax tallaabo ah oo dheeraad ah oo ay ka qaadayso arrintan soo cusboonaatay hadda sida waxa loo yaqaano social distancing inay samaynayso ama xirashada maaskiga iyo wixii la mid a maadaama hal qof oo keliya laga helay laakiin dowladdu waxa ay sheegtay inay isha ku haynayso ama la soconayso waxyaabaha ka soo kordha kiiskan dadkeedana ay la wadaagi doonto sidoo kale dowladdu waxay dadka reer australia ku boorisay in ay istalaalaan gaar ahaan dadka eligible-ka u ah inay istalaalaan yacnaa dadka u diyaarsan ama gaaray waqtigoodii la tallaali lahaa
waxaan ognahay soomaalida ugu badan inay degan yihiin saraha dhaadheer ee 9-ka ah sidee tallaalkan loo gaarsiin karaa
waxaan rabaa inaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool xaafadaha galbeedka gaar ahaan flemington iyo north melbourne iyo meelaha u dhowdhow oo dhan in laga furay xarun dadka lagu tallaalo mid ka mid ah saraha dhaadheer ee dowladda sarahaas oo aan la soconno in sanadkii hore la geliyey xanibaadyo adag marka dadka waaweyn ayaa hadda fursadda hore la siinayaa oo gaari waqtigii la tallaali lahaa inay istallaalaan guud ahaanna dee jaaliyaddu inay istallaasho qofkii gaaray waqtigiisa waa kula talin lahaa inuu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan
ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia